Ngiyazisela bangini siyothi nibethelele endoda ngoba la unishaya inyama enu phindu ishaya emasini Ngeke ndumisa. Sikunjalo kunjalo wabe masabuya kushike futhi.